Baba wangu wakashate kufa maku ya ni charae.